This is an MUT Radio podcast. MUT Radio.
You're listening to MUT News, bringing it to you in isiZulu and English with Sindile Ngobese.
MUT Radio News.
Selikamanxe kwihora lesini ntambama sawubona mlaleli. Intsha esemkhakheni wokusakaza emoyeni ibukela kakhulu kuyena. Umsakazi wesiteshi esidumile sisenkabeni yaseThekwini uMama Dudu Khoza odume ngelika Lady D wabantu kuKhozi FM owenza uhlelo ijabulo jule bebungaza usuku lwabantu abasha nosuku lokuzwala leMUT Radio namhlanje enyuvesi eMangosuthu. ULady D ubese sakaza uhlelo lwakhe lamasonto onke ijabulo jule khona ngaphathi esikhungweni sabafundi. Ubese vala usuku lwabasha station MUT Radio ohleleni lasemini lapho esitshela kabanzi ngothando lwakhe lokusakaza emoyeni.
Uyazi khona into ofanele siyazi futhi ukuthi as you develop ukhule radioini, you can't sustain yourself uma uzohlala u DJ Lady D wase stage. You develop with time. Ngangena mina ngiyu sister okade enze midwifery, ngenze ngawu midwife eKing Edward, ngahamba wasebenza community health langa kuFacebook la kuCommercial City. Abantu babehlela khona umndeni kukuhle. Ngase ngena ke sengiyosenza ama-office futhi akakhona kwa health. Kanti ngizothi uma ngenza uhlelo la Sister Mildred uKhozini base bengibonthi no man lo uyakwazi ukusebenza nomphakathi. Umsakazi kakhulu uKhozini khona uDJ wasestage, khona okhuluma nomama ney'ngane. Mina ngakulo hlangothi kube khona okwezenkolo, kube khona othi mina nje uKhozini ngizele amadrama. Abantu banokuyididisa ke loo nto, bacanga ukuthi sonke mase singena uKhozini sizo-DJ, sizestage, sizophendula amaplate. Uyakwazi ukukhula neradio uma ukhula nayo ngokweminyaka yakho. Yangena kanjalo ke manje as uLady D, but uLady D ongafani kodwa at the same time uyakwazi ukuhlela eKhozini uma umuntu oyidevelophayo. uLady D ku-social media, uLady D oyi-influencer yama-companies amakhulu, uLady D oneyinhlangano zomama ama-associations amashilaza khona uKhozini, uLady D ohamba emahostela uKhozini, uLady D wezenkolo, developer ne-age. You find yourself uhlala ngoba ushintsha ngokwesikhathi. Esengiku 20 years, 29 years, ngeke ngisenza lento yenza, kodwa kufuneka ngiqhamuke sengithi mina ngikho ku-social media. Followers o 200 and something thousand. Ngi-influencer la ngi-influencer khona ngokwe-product engiyiphethe. Noma i-product ithi woza nabazukulu ngikhona. So mabe bonke abantu abangami bezohamba, kuzoqhubeka kanjani i-radio ingenise le business elifunekayo ngendlela yakhona. Uma kuzohlala uLady L ohlela endaweni abantu abasha, izo-evolve kanjani uKhozi as uKhozi? One place ongeke uzothi umuntu kuzofuneka uba group in one. Ngeke ukwazi, ngeke luze ikhulu ku-in.
This is a MUT Radio podcast.